Hana piga simu amekuwa
Kitu simple nimekana hela Naweza kukufan kama hauna wera Chocho mengi mono unanikera Sinafatu pepo mekeuka bendera Mafuta natumia Harufu nanukia Na mbio zangu uweza ninazo Nivemo kachulia
Hana piga simu amekuwa
Maneno nanipa mazuri matamtam
Atanunuwa na azul
Spani uba setting gata na ujaze tank
Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Nitakuosha na mizinga ubaki west nini
Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Nitakuosha na mizinga ubaki west nini